Si faniso shankan, Kain na Abel, Adam na Eva ba johile, na vana ba vona ba johile. Munhu loyi anga khoma nhonga I Kain. Kain na Abel I vana ba Adam na Eva. Kain avenga Abel makwavu. Hinkwavu vatukulu ba Adam na Eva ba johile. Wena na mina hinkwerhu hi johile. Hi faneriwa hi nkhavi.